kiuna mapepo ziki kama wanazipiga karate ye yeah. Oh 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 maringo ya nini oh 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 maringo ya nini si uache maringo hey, baby si uache maringo oh, si uache maringo hey, baby si uache maringo uache maringo baby si uache maringo Lenga maringo Unataka mtoto wa president Minajua provider wa president Unataka kakitu Mungu ndiye wa kakitu Sita kudanganya, danganya, danganya, danganya bu Mtoto wa mungu Pesa makaratasi
How do you feel? How do you feel? How do you feel?